chikulage baby ni wakati vukula akani mikesa wasikawa bute katintu sejengenda
Yeah.